Ngizibiza zonke izintsha zami, asibeni sonke senze one. Ngizibiza zonke izintsha zami, asibeni sonke senze one. Ngizibiza zonke izintsha zami, asibeni sonke senze one. Siphila impilo, shintsha isimo, senze isinto, sivule umcimbi. Ngizibiza zonke izintsha zami, asibeni sonke senze one. Siphila impilo, shintsha isimo, senze isinto, sivule umcimbi. Ishibi nenyama lenkane silana, le mali esiyidlayo. 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 Nigga, 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 we bra wam. Si sonke, 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 we nja yam. Nigga, 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 we bra wam. Si etes, 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 ete wam. Suga loko siya kpinda ye machita. Kdala besfalele nga paga tuya mechina. Ska suguti sokina ska san. Mina nawe gazlam ska bonan. Eke luana shinja ska jiswele peki stemban. Si tadan, si bonan, si nagan. Skotlim kwenye na mina nawe sinanan. Eti khas, swaga loka. Let's feel the jive, let's start the magic. The force of vibe, but let's put in a bandwan. Get on your manga, linga ne mesanga. Speaking kalaga, tazi kis palapa. Like me salava, nanga tunga mala. Let's chase nyamala. Nonge salenga, let's pull my gun, just pull my gun, just pull my gun. Ngizibiza zonke izintsha zami, asibeni sonke senze one. Ngizibiza zonke izintsha zami, asibeni sonke senze one. Siphila impilo, shintsha isimo, senze isinto, sivule umcimbi. Siphila impilo, shintsha isimo, senze isinto, sivule umcimbi. Ngizibiza zonke izintsha zami, asibeni sonke senze one. Siphila impilo, shintsha isimo, senze isinto, sivule umcimbi. Nigga, 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 we bra one. Si sonke, 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 we nja yam. Nigga, 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 we bra wam. Si etes, 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 ete wam. Asinawo umsindo kodwa sinomsindo. Sithanda impilo, sithanda i-vibe. Sithanda ukujive, sithanda ingane. Kwathukina kancane mosifica nabantwana. Bayeza ukuzibamba mesiqhamuka. Waqalaza simthathile sengowami. Mesiqhamuka waqalaza simthathile sengowami. But sangangaloko thina sibizwe igongo. Kade sikhuruva kagogo sathi silule inyawo. Safaka lokugcina yimnalo nengane nezintsha. Ishibi nenyama lenkane silana, le mali esiyidlayo. 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 Sisebenzele, sisebenzele, sisebenzele.